Hey yo,
let me pass with the Ray.
FBL, Ray, Ray, killing the track, boy. Ha. It's a happy killing.
It's a happy funeral.
Hello,
let's go.
Akili ni nywele na try kuwa mdredi. Fans wa nisaka kastona na mapedia. Uwezi ni sportman, sivutagi fegi. Mistari nazitema ka jama kwa mledi. If you aim me na kubeki, design ya keki. Cause one thing we meet, let me follow me sipendi. Goma ni fashion man, me ndo designer. Naleta vitu main man, si vitu minor. Maeta wako so fake, wame shinda China. Wana pressure mingi, wache wa mamblena. Feeling drop na mini kati vagina. Baby come along, me ndo rider. Mistari zalipua, Al-Shabaab, Al-Qaeda. Mini hustler, nangangana kuangeza fire.
Sama mogali, ila wabidi, kifanyaga na extraordinary. Dural mabitwa na mahigh grade. Kukarisi mabitwa na fika high degree. Leona ndai cash, lazima fee out. Juhi ni biashara, isbi hell operada. Raka mna madhara, isbi hell tuko rada. Kubwa mpana bepare, mwate na sonda. Tumbo kira out, butu mpo nkinda. Onjo nsina ahi, kabo kinda. Tekwa nda Ferrari, Tim Temba. Tekwa nda Musere, Insenga. Marilu wana be strong, like King Kong. Niskizo Hong Kong, live long. Be strong.
Prezo, adarana wabambaka credo. Utahana chonga vijiti kwingi za majani. Niko fiti era sama hando apenda hamani. Ndo atipigani usilete utani nikisaka demani. Ujinga ifaina inyonga kachai. Niko maji wala imajani kachai. Maheta omedai so FGDI. Maboy wako ai mademu wako gai. Mistari na speed wote wanabai. Mawasiri men check me na fly. Captain wa rap ka movie Avenger. Na msha marapa ka commander marenja. Na weka maita siraka msefungu wa keja. Nasikiza rende crew vitu meja jo. Vita bank twiz ile deja jo. Jia ile deja jo.
Hata kama niko slow, nimekam na ka flow. Nikipika kila bash, kila game high class. Ana jump kwenye floor. Walisema sita go, jumi sipatangi show. Kipendo giza mash, mina lipo kila vas. Venye tumini la flow. Nili hapa sita bo, kwenye fani mili pro. Teki venye mina jazz, kila demo na ni crash. Nikifika tuko flow. Nimesema sija doze, ando mina wapa doze. Nimefika bila cash, nika watupa kwa trash. Teki venye nime grow. Neza flow akapela vimeja. Nikichoma kavela kwa keja. Mina leta vitu meja. Nite flow chenja kwa tele na chenja. Yule deja kaleza the major. Yeah, Ray, watangoja.